next week I'm going to travel to Mexico, where I'm going to meet with President López Obrador. We have a big agenda.
Ni chetri wale folo folo e Biden ni munta ya saka seka tunga duguma sira tali kela ukuluka wale ya kaseka akumbe kabi aye fangata ni a sunfly. Ni seri akura nunu taraya saka seka akila munu talendo muye Venezuela tunga rankeu munu ba la jela ka gado Ameriki jamana kono duguma sira fe ni alena na ni Venezuelian munu mutaka Ameriki danchela ulu doni a hake dogali kusebe kusebe nyon fe ni menake yelema bade Ameriki jamana ka tunga rankeu Doni ani Bolli Kola ali wakati mna Ameriki jamana ka sariya kubeda ni o Cour Supreme ale dansigi kuruba sariya do la muntara Trump ka wakati la ni ale tume ya maradi Ameriki jamana nyemogo uma kuban tunga duguma tagala uma kuka yere kalfa la nyinima Ameriki jamana kononala Ukraine kibari ala Ameriki jamana nyemogo Joe Biden ani Allemagne chancelier Olaf Scholz ye la selike alamsa don ku ubina keleke mublu udi Ukraine ma yasa ukase kuka keleke chedun la koko Rusi jamana ka wulika jo kama ga uma pripri latike ke a hake ani abina jichu amna.